Katonda nze nazagwashiye okunde ko kwazirana n'enseno byentegeka biyinza nakuba bya bwerere kuba kati ntengeterera mu mazzi woyagala okukoona kwabulira ne babikulangira oyinza n'okwetta oyo atalumwa kukyayiwa musuutibwa obutaba buli nga nduyita na lukumukumu terikirumanga kwemaliza munno nebyoyiya oyiyiza atakuliko mukwano ekikesho okuleeta endowooza enkyamu ate nze ku lwange bukyawe ng'okyanze businga n'okwenshoto era ddala okufa tekumanyo yo yasooka nali simanyi nti ndikoyewa nsigale nti tuka okwawulira enseeno nga mbuliddwa wenfuna obuweerera bange n'ebyenkola ntuyanira obwereere eby'emikwano y'ebindaza wanze naba mu nju ekampulukuma bw'omu nti era ekitiika tingwa mukyabayaaye ntuuse okubalirwamu bakyamu kuba mpaawa nneenyumiririzaamu nze naawe okiraba ekyo kiri mu bbanga ani alintaasa okuswala mu nsi ntyo sirina kikyamu kyenneewulira nze nti oba obulamu mbubuusabuusa ntyo omuto nti mu bato gyensi enjoya mu ngeri ng'eno abakyebuuza nkumu ng'eno bwe baseka kyokka ndabye okufuuka ekisekererwa nina fayida ki kati ddala mu nsi kuzoŋŋanira nti mu ddungu ly'ekkwano sirina kitiibwa terina wekimba tebava bamanyira mu ngeri embyennyo etyo obulimu kukyayibwa bannange ebuba obubalagaza embogeza ku kamulali nze kati nsitunkana nditereera ntya ye ng'obukyawe bunjigijja mu ssanga lino abamu mbuuza mbanukula ntya nze ndyetottola ndituusawa ye enkyamu esaza akajegera mangu ago teyakimbulira yandeka mu bbanga kiwanneetamu okutuuka ku seeryo nze obutakimanya ekyo kinnuma nnyo nnyo andiwandiisa obugambo ku kakiiti n'akampisiza mu wantu ogw'enjweka nantyako kyo eyali munnange eyanditutdeko wendi ntogeraganyamuko wandyogedde ekyakunyiiza munnange ne neetonda okusinga lwenjabulira kati bwe nnyimba ennyimba mulimbula nka n'ebirowoozo enfaafa okwebaka mu birooto era ndogojja nangu ku mukabannange keba emboozi nga tunyumya bidobonkana mu nsetenkana lulejjo natumayo sawunde ne sentongo bye banzirizanga nga bimmala amaanyi bwe baalemwane neegayirira majiidu atuuke yamanya ekirala ku bintu ebyo naye yadda yanjala engali nsaati ngaalemereddwa nti tuli mu bbanga bangumyagumiza ku kyensonga eyo naye weerere ndi ku lusuubo nze mumire ku kinga ndi mu mafaya nti buuza mmwe sawuda ne sentongo mwe byabalemye ebyalemye ne majiidu ebugere gyali ozibuka endagati obaoliawo naye yandigezezaako siina kyakkola mbirekedde mungu kyokka nswadde mu maaso g'abandi mpuusa amawulu okudiba mu baagalana kikiro jja ntya mu mikwano gyange kino kuliba okwekonga nze omuntu ow'ettiibwa naye waaba musajja akosibidde ndi mwetegefu okuwolera eggwanga nze era bw'abaayo kino kanjyanje mulabule ku kijja omanyi kino bwali bakirojja bibambya byaliraga mwekyo ndayira mu linnya lya taata nze ogwo gwonna mukwano gwe gonsalaganya entoto basajja bakulu ndabye ndi kujeeke ogwo gwonna mukwano gwe gonsalaganya entoto basajja bakulu ndabye ndi kujeeke mulekedde kuba nti obulumi bunyinze ne bwe njayaana ne mungu tampulira nayi mukama katonda ow'amaanyi kitotuwugula obukyayi mu nsi muno nonamulengerako ku paaka ya tekisi kanekedde mu gomasi ebbeeyi bandibanga bamutwalanga mufumbeeyo kale alabika yammala takyayinza nasamalirira akatangwene mu mmotoka tabanga omukazi ono yankola kikyamu tabanga omukazi ono yankola kikyamu manyi sitaani asitama mubaagalana kali mu nsinza olunjolekedde kuba ntya kiwankozesa ebyekikwangala munange bwe nali neeyabiza ng'ondaze ne w'osibidde kiwampamukira okutuusa ku seeryo eyakunzijako yanzisa yakuwakiye nonguyaguya okunkozesa entegeka ebyanfattoke ndi bisasuza kinze kale kankusabira emirembe ne munnoyo kuba olabika wammala tokyayinza kangume ebyensibwa ebityo bwe biba mungu bwali essaali nzisa ku kwa bbamba naswadde mpaawo kati kyentaasa naye kennyini andabira wansi ati nanga bwemage sirina bwe mbimanyi eyakunzijako yanzisa yakuwakiye byeyanneemaliza nga mpaawo kyenkukisa tewandimpe mukidde mu ngeri mbyetyo ebyama byaffe n'oyuza nga bw'okasuka wandinkyayi byo n'otabyanje otyo yala wakakaso nkyawe gw'okunti eki kyenakkola wandigumyemu naye ompaddeyo mu mikono gy'abali basiki liba essanyu lyo kale oli wangeri nnyo nnyo kale yinaayina nnaakukola nti ate naye nnyawo wange oli wangeri nnyo nnyo kangume ebinzibwa ebityo bwe biba mungu bw'ali essaali nzisa ku kwa bbamba naswadde mpaawo kati kyentaasa naye kennyini andabira wansi ati naye nga nangwa bwemage sirina bwe mbimanyi eyakunzijako yanzita yakuwakiye bwemaliza ntyo nga mpaawo kyenkukisa tewandimpe mukidde mu ngeri mbyetyo ebyama byaffe n'oyuza nga bw'okasuka wandinkyayi byo n'otabyanje otyo yala wakakaso nkyawe kw'okunti kiki kyenakkola wandigumyemu naye mpaddeyo mu mikono gy'abali basiki liba essanyu lyo kale oli wangeri nnyo nnyo kale yinaayina nnaakukola nti ate naye nnyabo wange oli wangeri nnyo nnyo omuto nti owato kyensi enjuya mu ngeri ng'eno omuto nti owato kyensi enjuya mu ngeri ng'eno